Mutwene gumbo baru buto nerunji gijale rofudi
Mulawe weru mutwala Mulawe weru mutwala Walumbe tunamu waji
Walumbe wakavika lulumanyo
Umusajyo munene daladali nyo Asomba wakazi bulika kendi Atenga tuwa mugamba na vigana
Walumbe wakavika lulumanyo
Una fe mola beberu modaza, mola beberu mojavia, osa yo monene daladale nyo,
oru beru akabinga lulubanyo.
Asomba bakazi burika kete, atenga tuwa mugamba na vegana, moyo sirimo ya mosenya,
oru beru akabinga lulubanyo.
Owe kararo mwanyo, osa yo monene daladale nyo.
Orumbo lusalide magezi. Magezi ndaga kunyeta.
Magezi chi?
Yagambalo volo yange. Ngamgoto se kopira ne galumi ni mbali kendera ndani.
Volo nmonye.
Aderu na itawa.
Abagendera ndani tubala banyo naye wako mawone mutwala wano mu Uganda fewe tubera epalana ne fili na poloka walu abafudde mmotoka ne bezikona nasigala nga kabululu nakambi ate walumbi yatutega nnyo kubanga fudde mmotoka nga yamukonye bwe mutuka abalamu ngenda okusika era gye mulinnya tenibatwala waliwo nesawa eyomunana ngaabadde omulamu kati mulambu bayimba ennyimba ne bakutwala awampi awazaayirwa ne bakusuula munnange ewulira bwe bakutwala wulira bwe bagakaba banoo nga be bakaba olulumi lwakabinga luluma nnyo waliwo lw'endowooza n'embugana kyosanga walumbi yali tuvaako netutuuka mpozi okumufumanga naye ekyo kizibu ye yajja lwambi bulaba akuba emikwano obirulidde oyinza okukaaba ate n'obivaako bati oba baze basukka lwenda abaami n'abakyala abirutudde kati nze bwe mbalaba obirulidde abaali abange ddala ddala ennyo nga nange nkimanyi nti lwe lugendo bannanga b'emikwano gannuma nnyo Moses Katende ne lumutwala ne lumutwala Balikende ne lumulya jjo olumbe lwakabinga luluma nnyo ati bulira bwe lututaza bulira bwe lutukabya olumbe ne lututaza olumbe lwakabinga luluma nnyo
banaye kyendaba ekirimu amagezi tusabe Katonda atuyambe osanga tuwonya ku lumbe luno
natusaba madini ki
ego oli wa dini ki
ndi mukatoliki
nze ngendo basabisa
oli wa dini
ki ndi musikisidde ka basabise buli omu asabe mu ngeri ye abali eyo buli omu asabe mu ngeri ye mu ddiini ye ne munzikiriza ye tusabe
kale
ayi mukama wandituzadde n'okyusa ekibonerezo ekyo ne kivaawo kubanga walumba tufungamyeko abaddu n'abazaana tumutya nnyo leero lwajjirwa guno omutego baawa atalika abaagulire kaani bw'otuuka e Masaka kati matongo twebuuza kye twakoluba twalya ki eno mu Kampala ffe gye tubeera luse lusensera ne lw'otutuuka lwe lwayita ssebaawa awazibwe ennyo tewali atatuukawo ne bwali baani mugongo guno ogunnuma mutwe ne gumba obba lubuto ne lunjigijja leero nfudde nze nnaakola ki kubye nninawo leka ndaabe nze nnaakola ki kubye nninawo basebo leka ndaabe bannange olumbe lundi bubi sula ndaaga maama ne nkulungutana ndi bubi ne lundaaza nze bakaakutulo munnange omukolo gundi bubi ne gumbeketa nekira ndaaga ate lulubuto lundi bubi sula ndaaga maama ne nkulungutana ekifuba kindi bubi ne kinkaabya nze bakaakutulo amagulu gandi bubi ne gambeketa nekira ndaaga omugongo gundi bubi kulakaba mama nikulungutana nze nakola ki kubye nninawo kakatiri kannaabe mwana wange gwe mwana wange gwe wadde kyabusika motoka yange yo n'ennyumba yako endabye ebyo bya musika embuzi zange enkoko zange ebyo bya musika motoka yange yo n'ennyumba yako endabye ebyo bya musika engoye zange engatto zange ebintu bya musika obulale ebintu byange ebyo ebintu byange ebyo sebo olikumanga abaana bange abo erimye ne ddayana kalumba kumbanga ate ne mukazi wange
tulandaga tulankaba tulansinda olumbe galundaza merukabya tulampulira ololo tulandaga tulankaba tulansinda olumbe galundaza merukabya tulampulira Motoka yangu yu, ni nyumba yako, vitu vya kuzika Ekozi zangi, ekoko zangi, vitu vya kuzika